Nze kyemmanyi nkusubwa, wandekera kalenda kwendabira, mutima gwange walumya, wadduka misinde salaba. Nze mbutuufu nze era saamanya, nagenda ozuukukanga mbutuufu wagenda. Nali mukoma saategeera kyakyuka, saategeera mbeera kigwe gye wasanga. Mukwano nsonyiwa nalwayo, naye bangi baali baagala nze nsigaleyo. Naye nalwananga nnina okukomawo ku nsinga, nnina okukusinkana owange eyanze na wanzizangamu amaanyi baaba. Buli kabenje ngwe nkajjukira ndwala, yegwe yampa essuubi ery'okulwana, yegwe wanzikiriza okudda nti ku nsi. Bangi bo baali bankutte bansika, naye ng'ate mwana nnina okwesikambula, nga nnina okudda ku nsi mwatta okulwanira. Naye nagenda otuuka nga gwe wagenda. I miss you my baby, I miss you. Nkusuwa mukwano, nkusuwa. I miss you baby, I miss you. Nkusuwa mukwano, nkusuwa. Nowe bangamba mbu oli ttake, nja kunoonya nowe kinaba kufuna chosen peke. Nze saagala babeeke eri kubanga ebakyasinze okufuna fayindi. Okay, mwana muwala yegwe wankyusa, nonzija ku mwenge nondekeza webiragalalagala, nensigala ng'omutima gwogonsikambula, nga nnina okulwanira nga guyombera gwewekka. Omusajja yatambula nga neeyogeza, nakyuka nga mbutuufu nange nnakyendowooza. Ng'omutima gwange gwonna nagusimba ku gwe, nga nnakusimba ng'ekijanjalo kyemubende. Nga nze nasalawo, nga nasimba ate nga sirimerawo, sirikuulawo era nga sirivaawo. Nenzikiriza nti mwattu abantu bakyusa. Naye ate kyankulako ekinyi, ogenda okutegeera mbu naate gwe wagenda. Ng'ate wagenda mu kaseera mpawo kaaga, nga naakafuna akabenje, nga nze naakalwala. Naye bambi wankola bubi okukamala, kubanga byonna nalabanga byennwalira byanuma. Naye ate nze nkyakunoonya nassaawo akasente, buli akulabako akundeetera. I miss you my baby, I miss you. Nkusuwa mukwano, nkusuwa. I miss you my baby, I miss you. Nkusuwa baby, nkusuwa. Bulamu bwange tebukyayina makulu, embeera zange wazikyusa nezifa. Omusajja yali eyava ku biragalalagala kati nsiiba nywa mpaka yo gyenkoma, amabaala gaggulwawo buli kimu, nze nwana bikonde, banjagala buli kaseera kuyomba. Ne wensanga omukyala ne musinkana, ngenda okulengera okutuuka mu buli ngwa kufaanana. Ekyo kyo kinyiiza kubanga ntegeera nti siri naawe, kiba kindeetera osumagira. Okay, naye kati nze kyensaba komaweeka, tusobole okulwana tuzaale abaana ffekka, nsobole okutereera, nsobole okukyusa buli kimu ekyannema. Nze nnina otereeza, embeera yatereera, kasente ko nakafuna, buli kimu nakikola, buli kimu natereeza. Naye ate kye neetaaga kirimu yegweka yekka, omukyala gwe nasiima redda. Yeah, it's your boy Patel Sutras.